tēnā koutou katoa e mātakitaki mai ana, e whakarongo mai ana anei rā ku ngā kaitātaki. Mō tēnā o ngā kapa, te pū o te whiki anei, a kia huri anō kia tukumihi kia rāwa. Tō ingoa, nōhia koe?
Ko nia kara tuku ingoa no Ngāti Whakaeke te matarahurahu.
Tēnā koe hoa, over to you.
Ko rangi whenua hau, no te māhurehure, no te hokianga.
I pēhia tau atu?
I tere, te haere, engari hi kakatonu te ngākau. Pai, te tūki, te tāo, te rōpū hoki. Ai.
How was performance number one today?
It was good. It was good to get all the nerves over and done with before performance too.
Did you have any friends and whānau in the crowd today?
Yeah. Our school came to support us.
I hear kapa tino nui tēnei, so a big mihi to your supporting group as well. E hoa, we heard elements of ukulele, guitar as well. What was that like for you guys incorporating those different instruments?
Oh, just made us like get groovy to it, hey, just like that.
Do you think you'll come back next year for Te Tāntukerei Festival 2019?
To watch.
Oh, is this your final year?
Yep.
Did you feel that you left everything on the stage?
Yep. And I'll see you in another 2 hours.
Ngā mihi nui kia koe hoa. He kupu whakamatunga au ki ngā hunga e whakarongo mai ana e mātakitaki mai ana. Have you got any final words?
Cool.
We'll leave it at that, eh, hoa. What about you?
Mi ana kia mā, mami, pāpā.
Shout out mama and papa, kua e ngā kōrero i kōnei, ka hoki anō kia kōrua Levi Taimania.